Yeah, I'm back at ya. I'm back at ya.
Mombasa, kutu kwao. Eni ya dena. Mombasa, kutu kwao. Eni shwakona. Adi shebi ya yashari. Ayo shebi na benduwa.
Shayemi, you know.